Ni mu gitondo ahagana saa 5 iyi mashini hindi irifashishwa mu bikorwa byo gutabara abantu bagwiriwe n'ibirombe ni mu mudugudu wa Kamatongo akagari ka Budakiranya mu murenge wa Kinzuzi rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda hacukurwa amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti ku musozi wo hakurya yahabereye impanuka hari abaturage benshi bategereje kubona imirambo y'ababo muri make bari mu kiriyo
impanuka zabaye hano none abavandimwe bacu ntabo twigeye tubona kwa twabwiye ati mwaretse tukakuramo abantu
ntageze inaha ejo sasazamanwa icyifuzo cyacu ni uko mwakuramo abantu bacu tukababona byibuze tukabashingura tukamenya ngo twashinguye abantu bacu
umukecuru Dorothea Nyiranshimiye Imana wo mu kigero cy'imyaka 60 yahaburiye umwana we Jean Claude bakunda ufite imyaka 18
turi hano gucya twarayihaya bigeza saa 8 z'ijoro baratwirukana turataha tugarutse mu gitondo nka sambi
bwana Yevodimbe na umuyobozi mukuru wa mine ya Rutonga ishinzwe ubucukuzi yabwijwe irya Amerika uko bamenya amakuru y'impanuka
ejo wa gatatu mu masaa 6 n'igice abakozi bacu bakorera kuri tano iri hariya hirya babonye umuntu aje yakomeretse abatabaza ababwira ko yakomerekeye muri itano ati harimo n'abagenzi banjye
abaguyemo bose hamwe n'abantu batanu bo mu mirenge ya Masoro na Murambi bakimara kumenya makuru yabagwiriwe n'ibi birombe bahise bakurikizaho ubutabazi nabwo butoroshye bwana Yimena yadusobanuriye uko byarimo bikorwa
icyakane kiza gukurikiraho ni ukwegura cya kibuye cyagwiriye abo ngabo turaza kucyegura dukoresha ibikoresho byabugenewe nidushobora kucyegura abo imirambo yabo tuyikuremo
ubutegetsi mu nzego z'ibanze bafatanyije n'abacukura amabuye muri aka gace bahuriza ko abaguye muri ibi birombe bacukuraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ijwi rya Amerika yashatse kumenya impamvu nyamukuru ishora abaturage bo muri aka gace muri ibi bikorwa kandi bishobora kubatwarira ubuzima
abantu bacu rero ni uburyo bw'ubukene nta mibereho n'inzara
rwose wajya kwiba uziko bibujijwe n'inzara
kuri bwana Theophile Bende umuyobozi w'umurenge wa Kinzuzi akavuga ko ibyabaye byagombye kwigisha abandi bahirahira mu gucukura mu buryo butemewe
mu by'ukuri hano ubu habahagaragaye isomo iyo ubucukuzi bukozwe mu buryo butemewe no kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ubucukuzi biragorana bigatuma rero bivamo ingaruka zo kuba bahura n'impfu zitunguranye nk'izi bityo twaba tugira inama abaturage bacu yo kutishora mu bucukuzi butemewe ko bagombye kugana ubucukuzi bwemewe kuko dufite hano kampani icukura mu buryo bwemewe n'amategeko
ubuyobozi bwa mine ya Rutongo bukavuga ko iki kirombe cyagwiriye abantu cyari kimaze imyaka 2 cyarafunzwe kuko abacukura batemewe bari baracyangirije hafi yacyo gatari ko haracukurwa ubwo ijwi rya Amerika yateguraga iyi nkuru ubutabazi bwari butararangira ariko hari ibyiringiro byo kuburangiza kandi neza
icyizere kirahari ahubwo barasohoka muri ryari nicyo kibazo kuko turi kubabona tubari hafi ubu murabona ko hashize hafi amasaha 22 turi mu butabazi nitugira umugisha ejo byakwiye kugera twashoboye kubakuramo
utereye amaso ku misozi ya Rurindo mu mirenge ya Kinzuzi Masoro n'ahandi ubona ko abaturage bahitaganyuye bashakishamo gasegereti yo kugurisha François Habakubaho w'imyaka 44 y'amavuko atuye muri aka gace umubyizi washobora guhembwa amafaranga byibura 1500 ku munsi yacukuye amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe yatubwiye ikinyuranyo no gucukura mu buryo bwa magendo
ikibazo kiri aha ngaha kinakurura abakozi kugira ngo bajye gukora bitemewe n'amafaranga make ya kampani itanga
kampani baha amafaranga angahe
twandikiye 2000 ariko ntubibone
ayibona nangahe
iyabaye menshi ni cyatanu kandi byitwa ngo n'amabuye y'agaciro kandi hanze ugize amahirwe kukajyana ugasanga baguhaye amafaranga hejuru 25 ikiro kimwe
nubwo bamwe bapfa bazira gucukura mu buryo bwa magendu abandi bakorera mu makompanyi niho bakesha amaramuko twavuganye na Munyaneza Boniface w'imyaka 45 wari na mugenzi we Nsengiyumva Bonaventure w'imyaka 55
ingitura urutare n'ingi wahanze aha ngaha gukira abona ikorosi iraha ubu tubigezemo hano imbere dushakisha amafiro
kubwira abantu bacukura mu buryo butemewe n'amategeko bakabicikaho kubera ko iyo habaye nk'ingaruka usanga imiryango isa nk'ibihomberamo kubera ko bacukuye mu buryo butemewe n'amategeko
ubutegetsi mu nzego z'ibanze butangaza ko butari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri impanuka nk'izi ziba gusa bukemeza ko ari ubwa mbere hapfuye abantu 5 cyane kandi ko abandi 3 bari kwitabwaho n'abaganga kugeza ubu ntihagaragazwa umuntu ku giti cye cyangwa kompanyi yabigura aya mabuye acukurwa mu buryo bwa magendu Hirya no hino mu Rwanda hakunze kumvikana impfu nk'izi ahacukurwa amabuye y'agaciro ahaheruka kumvikana ku mubare munini n'ikinazi mu karere ka Huye aho abantu batandatu baguye mu kirombe leta ikaba bura bikarangiraho bacukuraga hahinduwe irimbi ryabo ehabagira ubusajwi rya Amerika mu karere ka Rulindo.